Wasted and proud, baby. Bizi kiweza inabidi nawekeza, profit kiweza naongeza kachweza. Nipige tebo yangu alima na dai kumeza, na kuna call to receive ni mfuko itaumiza. Apart from zazi demi yako ananijua kamziza, na kasi kisasi niko shua singe fuliza. Ikifika ni mirista miufanyanga miujiza, bado bro tulia ujafika iji ya kunituliza. Flavor za gero
Shina jimi bina yu Kanila wama nitabiba Hapa bila chida Uda itaweza yu Inaweza yu Shina jimi bina yu Kanila wama nitabiba Hapa bila chida Uda itaweza yu
Mbani wanadai kuniseti Nikiseti Tire nikiwa tumateti Lakini kuna vile niko na kibeti. After this Nilazima kuangusha tumakreti Zikini ya brown na ina band slow Wamesengani nikabaki nikidansho Rada jerere Riang ni kusajdo Projects imeshika tulia na tubapo Saizi miradi Mina tekeleza Awafiki bei Apana bembeleza Tunabani kukris Tunawatekiteza Inad is the trend Tunaendeleza
Inawe Inawe Inaweza Shina jini Kena Kanila wama itabiba Hapa bila chida Kuda itaweza Inaweza Shina jini kena Kanila wama itabiba Hapa bila chida Kuda itaweza
Nasikia kwa minaweza ni ya watu wanajiweza Kani mbore naweza ni kufia tu kujieleza Zadipe mniga zinaweza na daetu kupeleleza But still mini ordinary lazima ataongeza Hapa kuna basics una deal na mapro Hapa kuna testing sini deal ya madon Limo explore kani boa kani show sija grow I wish angejua vinyo nime grow kwa mashon Kwa na yedaro 4B so tulijua na before Mrorojo ni bomb na mkompe na C4 Kani biza iwezi siyezi wezesha iyo biz Kani riz misi chiezu unongelesha ule cheese Landi ya kiniongezi ya kifuli ndo na go off key Na shuku maikivuli I don't know what's up with me But najua ndashika hizi mamili Hope one day nda fresha my mamili
Inaweza Shina jini kena Kanila wama itabiba Hapa bila chida Uda itaweza Inaweza Shina jini kena Kanila wama itabiba Hapa bila chida Uda itaweza
Inaweza Shina jini mependa iyo Kanila wama itabiba Hapa bila chida Itaweza iyo inaweza iyo Shina jeni mependa iyo Kanila wama nitabeba Hapa bila chenda Uda itaweza iyo
Wasted gang ma Hehehehe